Goddess. It's Rosary. Nasikia eti nina jina mpya mjini Rose Coco alafu inafanana na mimi kakitu kadogo kenye mambo mengi ukikachukulia poa utawekwa chini na hii ndo nguvu ya Rose Coco inafanya making white wewe watoto Rose Coco inafilisisha masonko wakiitwa baby wanamwaga maokoto Solomon huku wanamuita chivu ndo anajua kwamba Rose Coco ina nguvu akila tu anapost mjue livo tamu na siku akioa niko pale nite kuku hey. Rose Coco inachanganya gama niga walai hadi matembo wanakula kuku mixa mayai ili mtolesha maniga range mbili walipoachana ikamromba pa mjini hey, unaipenda Janja ndo uweze itumia Shout out to akina Vera na Monroe Zaivi wanaishi maisha safi mororo Timi ilimpusha boda Rose Coco Akapitiliza kapotea kwenye soko Kalia kapata kapointi Siakaruka nako mpaka kasahau mtoto We, unacheza na Rose Coco Bahana boze waliachana na gospel Waijua Rose Coco wewe Ilifanya tanasha take over game ya bongo Donguvu ya Rose Coco Heshima kwa Rose Coco Naipenda Rose Coco Mana najua inaga mambo ya kitoto hey, Unaipenda Unaitaka Uku Mina itua nani
Rose Coco
Ati
Rose Coco
Na itua nani
Rose Coco
Me and London.
Oh, me and London.